Anonymous.
Yeah.
Black Market Records.
Sharing is caring, bro. Tuma namba my way. Bora ni mde, mana vako za uge. Wachana na ye, kaufiki my be. Hapa kuna line, una cloga ise. Demo TikTok, akivunja kiuno. Yeah. Telegram, akitrend pale keoti. Yeah. Ukiconnect kuwa Bluetooth, bro. Yeah. Naki Chrome, siyo whiskey, braging. Yeah.
Kumechacha. Dem anadai ganji, anipe lap dance. Ati anapenda cocktail na ye ni tanka. Anapanda nga mamat na nasell standards. Ati anadai. Siezi kam kama gari siyo Uber Siezi kula kasamaki siyo tuna Mahali klasi ndo ile palineza kula Ukidai kuniteka ni lazimu kwena bunda Aki post kazi ni ma close friends Ako busy pale Snapchat Aki hunt men Nuku streets yendo master anawa blackmail Wanaijama na ira form ni weekend
Sharing is caring bro Tuma namba my way Bora ni mde mana vako za uge Wachana na ye kaufiki my bae Hapa kuna line una cloga ise Demo TikTok akivunja kiuno yeah. Telegram akitrend pale keoti yeah. Ukiconnect kuwa Bluetooth bro yeah. Naki Chrome siyo whiskey braging yeah.
Na kukol, na shiki telephone Nena rina nywa kukofi na bado niko rido niko njing Kabariang, toto wako na kutoka juu ya jinga nyo inyasi Asha pika cash na katrin pass nyongi Maka zigi ishe ndo tidi na rongo spongi Maka ile idha inatoa cream Ota nopo, unapata ume wet dream Rongo spigi Isi cigarette, isi slim, ota nopo Unapata ume wet dream Kidonde momoka ni nini ni nunu Yuto wa nini kwa chuma kutu Na si expensive kushika iburungu Lakini chungo sishike ya kurutu Nikiwa juu indo masani kwa bubu Kushama dem kuliko kupoteza ID
Sharing is caring bro, tuma namba my way Bora ni mde, mana vako za uge Wachana na ye, kaufiki my bae Hapa kuna line Nuna cloga ise Demo TikTok akivunja kiuno yeah. Telegram akitrend pale keoti yeah. Mkiconnect kuwa Bluetooth bro yeah. Naki Chrome siyo whiskey braging yeah.